We all know that Jesus is coming, and for sure we shall see our Lord. We all know that Jesus is coming, and for sure we shall see our Lord. We all know, all will be marching. Come today, come to Jesus. Are you following the steps of Jesus? And for sure we shall see our Lord. We all know, all will be marching. Come today, come to Jesus. Are you following the steps of Jesus? And for sure we shall see our Lord.
Who to you?
Who to you?
Who to you,
my poor leader?
Who to you?
Who to you, my poor follower? Are you following the steps of Jesus? And for sure we shall see our Lord.
Who to you?
And
uma wami engashiwa naye uma kudlula uma emhlabeni, she would say, just a little longer
the trumpet of God shall sound. Just a little longer the trumpet of God shall sound. Just a little longer the trumpet of God shall sound. And I shall see my Lord by and by.
We'll talk it over, my Lord and I. We'll ask the reason, my Lord and I. We'll talk it over.
Come and say, brothers and sisters,
heaven is your home.
Your home.
Don't delay, you'll be left behind.
So be ready,
so be ready,
so be ready,
ready, oh my friends.
My friends,
time is going, time is short.
Hallelujah,
amen,
hallelujah,
amen,
hallelujah,
amen, hallelujah.
At that time, ngimncane. Fast forward, my mother passes away, and I remembered a record. When I was mourning, crying for my mother for 5 years, I remembered one particular day, a song saying, "Ngiyakholwa,
ngiyakholwa."
La pem sabeni
zia kolwa
nazo zihamba noche
suya sinagela
manje ngihlushwayini.
And it is at that time where I knew there is a God,
Jesus,
who walks with a young man or an orphan athwa lihlazo lakhe. I kumbule nyathi ngangihlala ngilusizi mina injabulo imuthe namile kodwa Jesu wami wangihawukela
wathwa.
Lo ayanda enaye manje.
Hallelujah.
Alibongwe igama lenkosi.
Hallelujah.
Alibongwe igama lenkosi.
Jesus.
Years later ngaqala ngayi understand le ndaba ka Jesu ebishunyelwa yilabo mama through song. Alibongwe igama lenkosi. Kwafika into kimi ngayikhumbula into thi zikhona
zikhona zonke izinto kulomhlaba.
Kukhona
zikhona zonke izinto.
Hayi kodwa mina
kodwa mina
ngiyamthanda
kodwa mina
ngiyamthanda
Jesu
sikhona
sikhona zonke izinto kulomhlaba.
Hayi sikhona
sikhona zonke izinto
kulomhlaba.
Kodwa
mina anginiyeke bazalwane.
Ah Jesu.
Anginiyeke bazalwane.
Oh Jesu.
Uyayibona into enesineke engamemezi. Eh? Kodwa eya straight enhlizweni ikwakhe. And that is what I am talking about.
Jesus.
Anibonga igama lenkosi.
Hallelujah.
And ngiphuphe ngalento impilo yami yonke. I remember when I went to the very first live show yabo mama. I wept throughout the show because they took me back and reminded me ukuthi uNkulunkulu ungithathe. Alibonga igama lenkosi. I cried bazalwane. I cried. I still cry even today when I think about this ministry. Because there's khona into ma ethi ngangiyisone sibi
ngeza enkosini
wathi ngegama lika Jesu
ngathola ukukhululwa.
Wesu
mthandazo wami
wangithethelela
wangethula umthwalo
wangishiya
neke.
Yebo
wethula umthwalo
owawungazi
ethulukthwa wangishi
ake sijambe sithi
awu mina ngizomethemba njalo obuya yazi indlela uzongihola ngeso angiseke ezulwini ezulwini ngolanda mina ngibonge phakathe
Nkosi yami
wethula umthwalo
ngakhala
enkosini
ngeboya
ngizoba nini Nkosi yami
wangethula umthwalo
wangishiya
Ilelocculo bazalwane
haleluya
ilelocculo
haleluya
ilelocculo
haleluya
nanoma niyangibona
haleluya
ilelocculo
haleluya
nanoma niyangibona iloko kukhululwa angazubani othwele umthwalo noma ngesezona kowezono because noma sesikholwa sihamba sithwele izinto sihamba sithwele igrief mhlawumbe usulahlekelwe kakhulu noma ulahlekelwe uma wakho ubumthanda and you are carrying this grief alibongwe igama lenkosi ungahlabelela nami ingoma eyangisindisa yayisiza impilo yami ethi yebo